waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
In vitro fertilization oo loo soo gaabiyo IVF waxaa af Soomaali ahaan lagu macnayn karaa bacrinta ugxanta ee shaybaarka lagu sameeyo, waana dariiq ama hab ay dad badan oo Australian ahi u maraan ama ku gaadhaan waalidnimo. Dadka qaar ka mid ahna IVF waxay ka caawisaa inay ka gudbaan caqabado la xiriira dhalmola'aanta. Sahaminta, raadinta iyo helidda IVF-ku wuxuu noqon karaa mid ka kan, waayo gobollada kala duwan ee Australia waxaa looga maamulaa siyaabo kala duwan. Qaybtan Australia Explained waxaana si fudud ugu qeexaynaa waxa aad filan karto marka aad go'aansato inaad bacrinta IVF ku samaysato gudaha Australia. Tan iyo markii uu ilmihii ugu horreeyey uu IVF ku dhashay dalka Ingiriiska sannadkii 1978, ayaa waxay dhacdadaasi furtay weji cusub. Maanta IVF aad ayaa dunida looga isticmaalaa, Australiana waxay ka mid tahay waddamada saami ahaan sida ugu badan looga isticmaala IVF-ta. Professor Georgina Chambers waa agaasimaha qaybta National Perinatal Epidemiology and Statistics ee jaamacadda University of New South Wales. Waxay sidoo kale kormeera ka tahay diiwaan lagu kaydiyo xogta taranka la caawiyo ee Australia iyo New Zealand oo magaceeda loo soo gaabiyo ANZAD. Kaydkaasi waxa uu diiwaan geliyaa wareeg kasta ama iskuday kasta oo bacrinta IVF-ta ah oo laga sameeyo Australia iyo New Zealand.
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their license.
Xarumaha IVF-ta waxaanu ka helaa warbixin 100% oo ku saabsan wareegyada IVF. Haddaynu soo gudbin waayaana kama ay soo baxayaan shuruudaha ku xiran shaqadooda iyo ruqsadooda. Sidaa awgeed waxaanu haynaa xog aad u ballaaran oo aanu ka soo dhirindirin karno tirakoob iyo cilmi baarisba, isla markaana aanu ku qorno websiteka yourivfsuccess.com.au si aanu macluumaadka IVF ee Australia ugu wargelino dadweynaha, ayay tiri. Xogta laga soo ururiyo xarumaha IVF waxaa lagu daabacaa websiteka la yiraahdo yourivfsuccess.com.au oo ah websiteka ay maalgeliso dowladda Australia kana madax bannaan xarumaha IVF-ka. Jaamacadda University of New South Wales ayaa xogta ururisa kadibna si fudud oo ay dadweynuhu u fahmi karaan ugu qorta websiteka. Haddaba, maxay dadku ka baran karaan ama ka heli karaan websitekaas? Dadku waxay ka heli karaan websiteka tirakoobka guud ee IVF-ta dalka, waxayna ka heli karaan oo kale macluumaad iyaga ku habboon oo ku salaysan baahidooda gaarka ah. Tusaale, haweenka durba bilaabay IVF waxay ka qiyaasan karaan fursadahooda ah in ay cunug dhalaan. Professor Chambers ayaa sharaxaysa.
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis.
Waxay ka helaan xisaabiyo online ah oo qofku ku qori karo xogtiisa sida da'diisa, da'da lamaanihiisa, haddii uu qabo cudur iyo wixii la mid ah oo dhakhtar ka helay, iyo haddii uu horay u soo maray IVF. Kadibna qofku waxa uu helayaa qiyaas loo talay oo ku saabsan fursadda uu ilmuhu ugu dhalan karo IVF, ayay tiri. Websiteku waxa uu sidoo kale muujiyaa heerarka guusha ee dhammaan xarumaha IVF ee Australia.
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics,
dadka bacrinta xiiseeya waxay websiteka ka raadin karaan magaca xarun ama waxay ku qori karaan postcode-ka xaafadooda si ay u helaan xarunta ugu dhow. Xarun kastana waxaanu ku soo qornaa heerarkeeda guusha annagoo oo barbardhigayna celceliska guud ee IVF-ta Australia. Taasi waxay dadka siisaa fursada isku barbardhigaan xarumaha ka hor inta aanay booqanin, ayay tiri. Petra Whale waa haweeney madax ka ah urur la yiraahdo Fertility Society of Australia and New Zealand barataynaa cilmiga bacrinta, waxayna sheegaysaa in waxa uu qofka u baahan yahay aanu ahayn oo keliya heerarka guusha bacrinta.
What matters just as much, if not more, is the level of personalized care. the transparency, the scientific rigor, and the support services that are available.
waxa ugu muhiimsan waa daryeelka shakhsiyadeed, daahfurnaanta, raacidda hab cilmiyeed sax ah ee xarunta, iyo adeegyada taageerada ee qofku heli karo. Dadku waa inay ogaadaan inay xaq u leeyihiin in ay su'aalo weydiin karaan xarumaha, tusaale sida ay u daryeelaan macaamiishooda, sida ay u taageeraan lacala waxa ay u shaqayn waayaan sidii la rabay, iyo sida ay ugu adeegaan kala duwanaanta dhaqan iyo bulsho, ayay tiri. Sideedaba, daaweynta taranka ama bacrintu oo ay ku jirto IVF waa qaali, sidaa darteed dadka badankooda kharashka qayb ahaan ama dhammaantiiba waxaa ka bixin kara caymiskooda caafimaadka. Dadka qaarkoodna oo u qalma waxay kharash celin ka heli karaan Medicare. Sidoo kale, gobollada Australia qaarkood waxay bixiyaan adeegyo ay dowladdu maal geliso. Waa kuu muhiim marka in aad la sii tashato dhakhtarkaaga si aad u fahamto taageerada kuu furan eed heli karto. Associate Professor Alex Bolyakov waa khabiir taran oo ka shaqeeya mid ka mid ah adeegyada IVF ee nidaamka caafimaadka dadweynaha ee gobolka Victoria. Waxa uu sheegayaa in IVF aysan ahayn daaweynta keliya ee dhalmola'aanta, isaga oo tusaale u soo qaadanaya adeegyo laga bixiyo isbitaalka Royal Women's Hospital oo ku yaala magaalada Melbourne.
And so there is a unit called the Public Fertility Service, which accepts referrals from GPs.
Royal Women's Hospital waxa uu leeyahay adeeg la yiraahdo Public Fertility Service oo aqbala dadka ay dhakhaatiirta qoysku u soo gudbiyaan. Dadku marka ay yimaadaan waxaa la mariyaa baaritaano, waxaana sida caadiga loogu xijiyaa daaweyn ku habboon. Tusaale, waxay haweenka ka caawiyaan inay soo saaraan ugxan, in baarinta lagu sameeyo gudaha ilmagaleenka, iyo adeegyo IVF, ayuu yiri. Haddii aad doorato IVF-ka lagu sameeyo goobaha dadweynaha ee dowladdu maalgeliso ama kuwa gaarka loo leeyahayba, tallaabooyinka hore badankoodu waa isku mid. Waxaad marka hore keenaysaa waraaq gudbin ah oo uu kuu soo qoray dhakhtarkaagu, kadibna waxaad ka warramaysaa ama ka warbixinaysaa taariikhda caafimaadkaaga, kadibna lagu marinayaa taxane baadhitaan ah.
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be. And then depending on what is identified, we would formulate a treatment plan.
Booqashada labaad ayaa ah tan ugu muhiimsan, sababtoo ah waqtiga ayaan wada qiimeynaa natiijooyinka ka soo baxa baaritaanada si aanu u fahanno dhibaatada jirta. Kadibna waxaanu diyaarinaa qorsheynta daaweynta. Tusaale, qof ayaa laga yaabaa in uu leeyahay fibroids waaweyn ama endometriosis culus, laakiin aanay horey u ogeyn. Markaas waa in la go'aansadaa in marka hore qalliin la sameeyo ama IVF si toos ah loo bilaabo oo layska sugo waxa soo baxa, ayuu yiri. Muddada uu geeddi-socodka baarintu socdana waxaa dadka taageera kooxo takhasus leh. Dr. Weil ayaa sharaxaysa.
Your fertility specialist, where the patient first interacts on their fertility journey and prescribes some sort of intervention.
Waxaa jira dhakhtarka taranka oo ah qofka ugu horreeya ee bukaanku la kulmo, iyo kalkaaliso taran oo iyaduna ka caawisa fahamka daawooyinka. Xirfadle baarinta oo kaxanta ah ayaa isna ka shaqeeya shaybaarka, waxaana taageero dhinaca maskaxda ah u qaabilsan la taliye baarin, ayay tiri. Gobollada Australia qaarkood, in qofka baarinta raba lala taliya waa waajib sharci ah, gaar ahaan marka ay geeddi socodka baarinta ay ka mid tahay IVF iyo ku deeqid shahwo ama ugxan. Waxay sidoo kale la talintu khasab tahay marka haweenay kale caloosheeda la kareysanayo ama lagula heshiinayo. Qiimaha la talintuna waa qayb ka mid ah kharashka ama kharashaadka daaweynta. La talintaasina waa mid ujeedo gaar ah leh. Associate Professor Polyakov ayaa sharaxaya.
It's more counseling as to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to have?
Badanaaba waa la talin ku saabsan waxa dhici kara haddii, tusaale ahaan, lamaane ay samaystaan embryo kadibna ay kala tagaan. Sidii la yeelayaa embryadii? Maxaa jeclaan lahaydeen in la sameeyo? Arrimaha oo kale ayaa lagala taliyaa, ayuu yiri. Xataa haddii aanay taladu ahayn mid sharci ahaan waajib ah, Dr. Weil waxa ay leedahay la talinta weligaa ha moogaan. waxayna kaa caawisaa in aad fahamto una diyaar garowdo natiijo kasta oo suurtagal ah inta lagu jiro daaweynta ama tan lamaanahaaga.
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor. They can also join peers and support groups.
Taageerada farqi weyn ayay samayn kartaa. Dad badan ayaa ku dhac ka hela talada taliyaha taranka. Waxay sidoo kale ku biiri karaan kooxo istaageera. Muhiimaduna waa in aanu geeddi socodka baarinta noqonin mid uu qofku keligii iskala loox jiito, ayay tiri. Ogow oo xusuusnow mar kasta sida ay Dr. Weil ku gabagabaynayso, dhalmo la'aantu waa arrin iska caadi ah, mana aha wax laga xishoodo.
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity, and the right to have a family is a fundamental right.
Waa arrin taabata dhammaan qaybaha bulshada, dhammaan dhaqamada iyo qoomiyadahaba. Xuquuqda qoys samaysashadu waa mid aasaasi ah. Qof kasta oo doonaya inuu xaqaas raadsadana waa in la dhiirigeliyaa lana taageeraa, ayay tiri. Warbixintii Australia Explained ee toddobaadkanna intaasay ku eg tahay. Fadlan ku soo biir oo soo raac Australia Explained si aad u hesho macluumaad iyo talooyin kaa caawinaya la qabsiga noloshaada cusub ee Australia. Haddii aad qabto su'aalo ama aad nagu soo biirin karto wax fikrada ahna, fadlan noogu soo dir emailka australiaexplained@sbs.com.au.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.